etwa twabyumvise ariko nta kuri sivyo umutekano ibyo twumvise ni ibyo kuvuga ngo urugo rwagoswe na police n'inzego zishize umutekano ntabwo byari byo ariko ibihuha byo kuri social media turabimenyereye bikunze kuba byinshi kandi ntacyo tuba twabikoraho kuko ubivuze nyine bazabivuze kandi yabivuze wenda kubera impamvu ze twebwe tutazi ikingenzi ni uko ntabwo urugo rwe rwigeze ruzengurukwa n'abashinzwe umutekano ntabageze ku rugo rwe kandi ibyo by'umwihariko sinzi aho atuye ariko birumvikana ko ntashaka kuhamenya ntabwo byananirana yahamenya ariko ntabwo mu by'ukuri urugo rwe ruzengurutswe rwigeze ruzenguruka nta na gahunda yari yo kuruzenguruka kuko nta n'impamvu yari yo kuruzenguruka rero afite uburenganzira bwo kuko abigusobanuriye nta cyabaye ubwo sinzi nanjye impamvu ababikoze babigeje gusa ariko mba ngira ngo ni abantu bafite impamvu zabo umuntu atamenya ngo ni izihe cyangwa bagendereye iki naho ku kijyanye n'abandi bafite ibyo bamaze iminsi bamuvugaho ibyo nabyo ni ibyo kuri social media social media yatanze urubuga ku buryo buri muntu wese yisanga avuga icyo ashaka aho agishakiye ikiba gisigaye ni uguhagara ku kuri gusa kumenya ukuri aho kuri ubundi buzima bugakomeza
none se nk'ubu ngubu Ngizimana ndagufite Bwana Boniface Rutikanga ari abo ngabo bifashisha za social media izo mbuga nkoranyambaga bagahamagarira abantu guhungabanya umutekano w'abandi abo ngabo bo murababwira iki
abo ngabo nabo turabakangura ko ibyo bakora bitemewe ariko uretse ko nta n'umuntu urahamagara undi ngo genda ukora iki ngiki ni abavuga ibyifuzo byabo n'ibitekerezo byabo ikibazo cyaba igihe bashaka kubishyira mu bikorwa cyangwa hari umugambi wo gushyira ku bikorwa icyo kintu naho kuvugaho baravuga buri munsi kandi koko buri munsi kuri social media baravuga uretse nawe Victoire Ingabire na perezida wa repubulika nawe baramuvuga nawe baramutuka ni ibintu mu by'ukuri ubona ko bimaze kumenyerwa ku mbuga nkoranyambaga zatanze urubuga kuri umwe wese kuvuga icyo yifuza ko abishaka n'igihe abishakiye ku buryo twebwe icyo tureba tukurikirana gusa ibyo ngibyo bivugwa hari uburyo byashyirwa mu bikorwa ahangaho niho inzego zacu zibikurikirana hagize icyenda kuba niho tuhaguruka natwe tukagira icyo dukora cyo kurinda ubuzima bw'umuntu by'umwihariko nk'abo ngabo baba bavuzwe
Boniface Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika
urakoze cyane Venusti.